for brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment. Stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best.
Wananisemaje? Yes, mambo vipi watu wa This Jim Presenter KE, lakini kwanza kabisa
subscribe to Jim Presenter KE.
Kabisa, yani to subscribe pale kama bado uja subscribe, really just subscribe, like, comment, share, itakuwa nzuri tena zaidi, yani itakuwa jambo lingine amazing tena sana. Anyway, moja kwa moja kuna hiki kibao ambacho kimetokelezea ama kinafanya vizuri tena sana, baada kutoka kwake anajiita tu Bahati Bukuku. Anasemaje? Anasema wanasemaje? Yes, yani huko nje wananisemaje? Ndivyo Yesu alivyouliza tu wale wafuasi wake walipokuwa wakimuuliza maswali pale. Akasimama mahali na kusema kwamba hivi wale ama kule nje wanasema mimi ni nani ama wananisemaje? Ndivyo tu alivyo kupigia hicho kibao kizuri na zaidi ambacho ni kutoka kwake mwanadada Bahati Bukuku pale, ambacho kinafanya vizuri zaidi. Alikuja pale kwa Instagram, pale kwa TikTok, akasema kwamba wanasemaje imetokea rasmi kwenye all platform, kumaanisha ni kwenye platform zote, kama unataka YouTube, kama unataka TikTok, kama unataka Instagram, na hata kama unataka Mdundo, I say, na platform tu zingine tu zile tu za mangoma, I say, unaweza kipata tu pale. Akikwambia tu wanasemaje, yani wanasemaje ndio titili ya ngoma kutoka kwa msanii Bahati Bukuku. Lakini for more zamani pale kwa YouTube channel yake Bahati Bukuku, tafuta kibao kile wanasemaje, na hata platform zingine, yaani utakuwa enjoy hiki kibao kizuri na zaidi akikuuliza tu wananisemaje. Anyway, this is Jim Presenter KE. Kumbuka tu kusubscribe na kubonyeza hiyo notification bell, itakuwa nzuri tena zaidi. I say, tukutane tena. God bless you.